Tracy and the Mix, Africa. Powerhouse. ZambiMusicBlog.co.
Navuga kuma cha 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 cha. Kwacha kuzeni. Nisagile kulama. Kwacha kuzeni. Navuga kuma cha 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 cha. Kwacha kuzeni. Nisagile kulama. Kwacha kuzeni. Navuga kuma cha 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 cha. Kwacha kuzeni. Nisagile kulama. Kwacha kuzeni, navuka kuma cha 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 cha. Kwacha kuzeni, nisagile kondama. Kwacha kuzeni.
Kairi yosenga wacha kuma cha. Kupanga poplanya kupanga kwa cha. Nina nintingilo kuzengu ila bangala. Ninkula sona lichefta kwa kwangala. Avai tseba mbaula pa menso. Wongo na wukaba na nendepi samu penso. What am I to do? What's the move? What poppin'? Ena yona ikusa kwa my desire. So I look to the skies, I pray for a blessing. Vashi ya makuli newewa blaze. Aba pita mubantu wanzili lentanti. Kontatali lenyo kulunda mapariko. Vashi ya ma Bati satana lafo ya lete po mapange yako yonkana. Tu mapange tonkana. Even though you bring them clouds, I know God done got me.
Navuga kuma cha 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 cha. Kwacha kuzeni. Nisagile kulama. Kwacha kuzeni. Navuga kuma cha 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 cha. Kwacha kuzeni. Nisagile kulama. Kwacha kuzeni. Navuga kuma cha 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 cha. Kwacha kuzeni. Nisagile kulama. Kwacha kuzeni. Navuga kuma cha 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 cha. Kwacha kuzeni. Nisagile kulama. Kwacha kuzeni. Wewe twalichula na sana mune.
Ifo twalichula na sana mune.
Yose ukutulukusha daily.
Ukutulukusha daily.
Man I got the money on my mind, yeah.
Olo nangu heta atizonde, yeah.
Let's have me party. All about the colored money like an albino. Tryna find his money, call me Nemo. Mulungu tivuna kwa tandizo. Sininga fake mutu papilo. All about the colored money like an albino. Tryna find his money, call me Nemo. Mulungu tivuna kwa tandizo. Sininga fake mutu papilo.
Navuga kuma cha 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 cha. Kwacha kuzeni. Nisagile kulama. Kwacha kuzeni. Navuga kuma cha 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 cha. Kwacha kuzeni. Nisagile kulama. Kwacha kuzeni. Navuga kuma cha 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 cha. Kwacha kuzeni. Nisagile kulama. Kwacha kuzeni. Navuga kuma cha 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 cha. Kwacha kuzeni.
Kesi kede kela kwazi.
Kwacha kuzeni.
Tuvuka kwa luchelo mukufo ya kofemane. Shivombela males mabula zale. Pakubaza sesha kwa fipalo. Kutamanga ekwesi wapaka feshi sange. Inchi tosha bagaye shona temu wana sana. Vunanga ni tebu wanzi ndekana. Swagi white and black inga panda. Gana fika bafule wantamba. Yeah, nyia vuge guseni. Menasema prayers, lesanga fweni. Umutu wana jealous, kwacha kuseni. No hate can distract us. Lesala tutungulula njenda na campus. Njenda na campus.
ZambiMusicBlog.co. Tracy and the Mix, Africa. Powerhouse.